Yeah, mukosa fair, inabidi nachokesha like air. Sinaga buda ni street zilinilea. Love is in the air, sina do ya human hair. Mbona nalewa, wezi yelewa. Stress iko streets, pongi pombe pewa. Stress huku east, kunyongwa ukichelewa. Crime huku east, isikiagi nikisomewa. Maombi ya mother na shindanga naombewa. Mushinda na grind, wezi sikia nmelemewa. Miku wana pride, diyo pesa siezi pewa. Mziki ndiyo grind, talanta joni lipewa. Mziki ndiyo grind, talanta joni lipewa. Mushinda na grind, wezi sikia nmelemewa. Miku wana pride, diyo pesa siezi pewa. Mziki ndiyo grind, talanta joni lipewa. Mziki ndiyo grind, talanta joni lipewa.
Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana. Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana.
Dunia imeharibika mambo. Dem anageuzwa hata rect angle. Boy ana hate kuniona kwa mitambo. Hardcore face but kwa streets ako humble. Best and free na siringi only God knows. Nilitoka ghetto haiku nitoka. Bado na waroga, sijachoka. Kijana anavuta mikoko. Teni ni better kuliko wabazoko na madeni za pesa. Paper chasing ni komboka na kambo. Now you know he's my big bro ni humble. Mi huwasha spliff nilianza kitambo. Na ukibonga shit na kamhadi kwako. Morning mapema na kwa chia za macho. Hii ndio season ya kukimbizo na mwere. Unatoka kehuti atashika tu kelele.
Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana. Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana.
Ukinimugia unga naenda kisiagi na siagisha gorogoro extra. Kabaro leo naipika na makana. Seti kitungu mosi pendi nyanyani. Na patience ya kungoje dan golden brown isi stick. Na stick bandi oriang maro iko kwa yodishi. Ndo iwe tam zigizigi na headi tabana. Freaky nyapi ni tajistiki. Game ya ligi so hata banje mingi. Toko step in nimekudigi. Appetite most na kumpishi. Na ka huko inadi na chicken kudishi. Ikiweza labda nkuridhi. High quality shinda tubidi. Daily vula iwadha nikipindi.
Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana. Every day I'm on the grind. Every day chasing the bag. Every day that I put the best. Every day ni kungangana.
Nilipali niko ni na spirit ya mahustler. Wakiniona misku mama saa ka conductor. Checking oja nani, miss your wannabe. Mivutanga mashilingi so long as na breathe. Damu ni ya kusapka boran pate peni. Shugli za buerere buda cheki siezi. Mi uzi penanga plenty. Shugli zenye staki ni shugli azileti. Menu legae, joku ni die ngumu nani. Siezi jidai deni sisku mangi zaidi ya wiki. Aje bana na venye mikuwa busy. Eli kukachora kazi tu ni scheming. Yangu kuwa fiti. Kitu misi shikangi ni kitu wejipi. Wezi juni ni unangoja. Kani firimi utangoja adu choke.